Hey mommy, come closer. Only you. I promise to love you forever. Hey mommy, come closer. Only you. I promise to love you forever. Yeah. Nilimuonyesha mapenzi ya kudumu, akaniona gari bila gurudumu, yani bila hata ngunju. Mapenzi haikuwa ya kudumu, hivi sasa mimi na mzungu, full dose niko fit, sina maumivu. Life, mine, imetani, imekuwa life. Shikiri mingini na die, but love was blind. Never regret, cause I was not your type. I feel fine, give me that time. Nikuchike, niku wine, I'm dying. Hey mommy, come closer. Only you, I promise to love you forever. Hey mommy, come closer. Only you. I promise to love you forever. For now I feel in love with you. Give me enough love like mamacita. Bila wewe kuna kujigamba. Enwe na juwe msinda kubembeleza. Ushanjeka kama teka moyoni wanacheka. Mwingine nitasema no. Wapige madondi kushoto kulia. They say I look really young. Adi mahoro mechizi zindani. Don't give them number tafatali.
Angalia ma, wale wanafanya mina zoba.
Umebeba na wala mimi nipakawa. Taratibu na mabeko. Hey mommy, come closer. Only you. I promise to love you forever. Hey mommy, come closer. Only you. I promise to love you forever.
It's tiger.